Baba kugumbye njigiriza bakalatidde abakulembeze n'abaddukanya amasomero ku mitendera egy'enjawulo omuli aga primary, aga senior n'amatendekero aga waggulu. Bulijjo okusoosowazanga okubudaabuda n'okulungamya abayizi nga baakava mu biseera eby'oluwummula. Dr. Isaac Lukwago, ng'ono nno musomesa ku ssettendekero e Makerere, ategeezezza nti abayizi mu biseera eby'oluwummula basanga okusomoza okutagambika omuli okabasanyizibwa mu by'omukwano, endya embi, okubeera n'abantu abazibu kwosa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nga n'olwekyo kyankizo abaana bano okubateekateeka n'okubabudaabuda bagweko agalowoozo gano bateeke essira ku misomo gyabwe. Okusinziira ku Dr. Lukwago, singa abasomesa batandikirawo butereevu kusomesa bayizi awatali kusooka kubabudaabuda mu bwongo, kibaviirako okusoma obubi kubanga bangi baba tebategeera bye basoma. Okwogera bino, Dr. Lukwago abadde abangula basomesa abangola high school mu district ya Ngola wansi w'omulamwa ogutunuulira enkyukakyuka mu byenjigiriza by'eggwanga. Ye Elfazo Polote Walu akulira Ngola high school ategeezezza nti bo buli lusoma bawaayo ennaku ssatu za kuteekateeka n'okubudaabuda bayizi nga tebannatandika kusoma. Kinajjukirwa nti amasomero ga Uganda gagenda kuggulawo nga 10 omwezi ogujja ogwokubiri olw'olusoma olusooka, nga zino zaaseesetulwa okuva ku nnaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri, ekiseera eky'okulonda n'ekyosi bimala okuyita.